Afadhali nimekuona, afadhali tumeonana, afadhali nimekuona, afadhali tumeonana, tulika kinyonge sana, weta leta tungi na nyama, bebe zilete savana, tajiri atalipa bwana. Kwanza hauna baya au jarogwa ukipa uozi, wecheki ulivyo pendeza, yani kama liliwizi. Kwanza hapa hapa janoga, tajiri twende mbezi, bosi tusichukue boda, tulikwesti doliloisi.
Una adui ukipa uozi,
DJ Juki, DJ Juki walete, DJ Juki, DJ Juki walete. Nana mabon
yala top, ay ay, yala top, ay ay, yala toba, ay ay, yala toba, ay ay.
Nilikupigia simu chanikakata, nikakutilia timu mjengoni, sijakupata akili karuka wazimu. Takulaje bata, wewe ni mtu muhimu, nikiwa nawe najipata.
Tajiri, babies meka kinyonge, wamependeza ngawana kito mchawi ponde. Haya twende, waitareta shisha,
tajiri atalipa,
shusha baba shusha,
tajiri atalipa,
baba weka shisha leta,
tajiri atalipa,
shusha baba shusha,
tajiri atalipa.
Kwanza tukire watu pande juu ya meza, tunapanda kwenye speaker, panda kwenye speaker, chesa kwenye speaker, luka kwenye speaker, chesa kwenye speaker, dada panda kwenye speaker, chesa kwenye speaker, luka kwenye speaker, panda kwenye speaker, baba.
Wanangwe,
hey!
Wanangwe,
hey!
Mlisema ngoma ikipigwa po kati mkati mwa. Wanangwe,
hey!
Wanangwe,
hey!
Mlisema ngoma ikinoga po kati mkati mwa. Asa timu wanione,
kivumbia,
timu wanione,
kivumbia,
timu wa timu wa,
kivumbia,
timu wanione. Tufani
SMS music
anakubali sana mshizo utawaua. Awe nungi desa kucha blandie, awe milio respect manager shuyabu,
awe mami gongi.
Say
asempe sempe, asempe sempe, damandash na jimeka makers game.